Gaza,
military,
Gaza,
figgy time,
Gaza.
You got a whole today, baby, you is a whole today. Nzichitambuchankuti, chakwagala wona ukuti. Towaka wanga in the future, towaka wanga in the leader. Mkuti yo in the leader. Ino you got a family. Tambula na baby family. We are move in a solidarity.
Ripiti baby wakati munango omanyo kira konde city wakati. Ripiti munango nyumira nyosinga mega dinner body.
Nimusanyu nawe fashion.
All again.
Zeto kubana naku. Nimusanyu nawe fashion.
All again.
Nawe fakusanyu. Nimusanyu nawe fashion.
All again.
Zeto kubana naku. Nimusanyu nawe fashion.
All again.
Nawe fakusanyu.
Ibizibe chitufu na lese waka. Sagala kunyumiza mbuka tustole zancha. Watugula mbuwe shikale bocha. Na yete chinga na kumacha kuya chancha. Ticha ticha kutipita ticha. Hakuna pasi tanzi siri na asha. Ino sifili mbuyo mkwano sinecha. Wena kaunde chiwato chochichusha. Manyoku so mkwano gwembeze. Nedije kalimbuko mkwano na yapis.
Baby girl, girl wine for me. Baby girl, girl dance for me. Baby, yeah, baby.
Gwe baby na weba chotambulo vidula. Wono iyo mwende govendo no kusegula. Kalabe chitufu kukasili wala kalo zole la chokanga tulimusanyu.
Nimusanyu nawe fesanyu.
All again.
Zeto kuwa na naku. Nimusanyu nawe fesanyu.
All again.
Nawe fakusanyu. Nimusanyu nawe fesanyu.
All again.
Zeto kuwa na naku. Nimusanyu nawe fesanyu.
All again.
Nawe fakusanyu.
www.mp3ugandanmusic.com